Wezi pende ndindi ndi za ulaya, ukutane na pididi moto fire. Haya taka kikiki mambo haya, mimi napiga muziki wa kukaya. Badilisha, sitala maisha, fanya kazi kwa bidi tajilisha. Good nation, pazuri kabisa, mani ya bongo tizi naridhisha.
Waiter leta, kindo kingine, ulete hapa na bia zingine. Vodka weka, chupa nyingine, usiache glasi, leta zingine. Shisha ntafuta, roundi nyingine, nifuke moshi kama mashine. Pesa ikisha, nenda kalime, ubabe wako pele katarime. Tunadhiki tu kidogo, tuna pesa si kidogo. Wana twita vigogo, tunavimba kama mbogo, yeah. Tuna dhiki tu kidogo, tuna pesa si kidogo. Wana twita vigogo, tunavimba kama mbogo, yeah.
Wewe, nipo sijalala, nipo nilipo. Kiguna ndala sipo mzito. Ukiniona fala nipe malipo. Mindo wa kipara Fidel Rico. Nimeswali swala nipewe vito. Kajalia ala kwenye mapito. Tengeneza dola kwenye mikito. Zinapigwa ala za musico.
Waiter leta kindo kingine, ulete hapa na bia zingine. Vodka weka chupa nyingine, usiache glasi leta zingine. Shisha ntafuta roundi nyingine, nifuke moshi kama mashine. Pesa ikisha, nenda kalime, ubabe wako peleka tarime.
Tuna dhiki tu kidogo, tuna pesa si kidogo. Wana twita vigogo, tuna vimba kama mbogo, yeah. Tuna dhiki tu kidogo, tuna pesa si kidogo. Wana twita vigogo, tuna vimba kama mbogo, yeah.